ni traumatizing kabisa kabisa kabisa, because mi bado mpaka wa leo niko na ile tabia ya kubakisha nyama, yani jai ni aja nastukiaga nimekula sukuma and then nimetuweka kando pia watu wangu ndio wako hivyo. Nikauliza nani aliwafunza hita
jo umeshikilia mtoi wako jo umemhug jo unalia watu nashindwa why is he crying. Kumbe jo mtoi ametoka kukuonyesha the new fee structure hii.
Alafu na jile rail kumempeleka you gain rail ya welding jo mwaka nikawambia unanifanya aje hivo
rail ya kuchoga
nene na umse wa welding Jo.
Juu ingepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu batuli hata tu wache tu.
Ni the weekend update nikiwa Mwafrika.
Rapture scientist.
Ian Thiong'o the legend himself.
Na kama kawaida lazima tuanze na mental health ya raia isiyo ya kawaida. You guy, how you doing?
You guy niko sawa. Niko sawa kabisa. Nilikuwa nimetulia tu mtaa you guy. Na hii rainy season. Naangalia angalia runinga. Nikoona kule kwa rally. You guys kuna ndauo huko alikuwa anaruka. Na anandikalia si ndauo riji.
Okay. Kwani hakuwa anaruka na yule umf.
You guys ana umf you guys. Unajua mandauo. First of all unajua anaja boxer. So you might.
Minimal wage.
Uliona cowboy.
Wale wako na Rocky guy. Wanga anaruka mbako unaona haya. Yule unaona anga haga. Jo kwanza kuona upepo. Hiyo shuka ipeleke. So ikanikumbusha back in the days. Ile pia mimi nishaifanya kitu kama hiyo kitu tu fake. Because unajua sisi enzi ya Moi. Tulikuwa tunaimba you guys. Unajua siku hizi watoto wa watungi nyimbo za rais. Kwa tunalazimishwa kutunga nyimbo ya rais. Baba Moi umetutendea mema, umejenga barabara, umetupatia stima.
Hizo siku kuna stima. Umetoka Madhare unasema umetupatia stima.
Hey, you guy, umezuia mmonyoko wa udongo.
Umedumisha usalama.
So shachukuliwa. Kupelekwa KCC you guy, gonya alikuwa anakaa.
Nani aliochukua?
Sini tulichaguliwa chuo you guy.
Okay.
So unajua saa mimi, kuna timesi kuwa na njumu. Na wamasai ya wanaga njumu. So kambo tu wewe. Kuja tu vile unakujanga.
Ndauo ndongo.
Lakini sinafikiria uvaga kala.
Waga unavaga kala, but
ilikuwa. Sato mkwena na kala.
Zii, unajua, situ likuwa gaa, minu kwa nimepigilia saiso lugae. Kwa kiuno jo.
Mwenda kudansia Moi.
Saiso alikuwa hiyo time joke ingekuwa na ugay you guy. Hiyo picha yangu just juu ningejitoaje kwa hiyo. Nimepiga saiso alafu na dansi ya mwanaume you guy. Tunazungusha alafu na lazima ungeka kidole. Lazima.
Uli notice tukiwa kwa ile dance challenge. Ira ilikuwa.
Ikosha practice na Moi.
Kosha guys, I've seen this before.
Kosha practice na Moi, but
so mulivalishwa saisol kwa nini? I need to see understand.
You guys is into kaimanda wo you guys, traditional dancers.
Ndao uva gani ni? Au si uva inaitwa nini
hicho? Hizo mashuka.
Yeah.
Sasa unajua si bado tulikuwa watu, hizo tulipelekwa kama Morani. Morani. Hao ni wale wametoka Morani. Msituni.
I know Madhare is a jungle.
Okay, it's a concrete jungle.
Yes,
you guys are jungle. On a time.
He doesn't see concrete. It's a muddy jungle.
Sticky.
Aunge bishana, you guys.
Yeah.
Aunge bishana. You know, Jopia, your time, mtu kama mimi nilikuwa nakaa kabla sijatoa do chuo. Zile do nilikuwa tunatoa za primo. So hakuna vile ningesema tena mwalimu siendi sababu walikuwa naichukulia ni kama nimekuwa chuo masomo hiyo siku zote kama mama yako hajatoa pesa alafu unakataa kuimbia Moi. So ilibidi tu niende you guy. Na ule mtu mwingine pia tuchaimbia ni na Ashon Kirema. Alikuja St. Bridget's Primary School. Kwa wale wanaijua iko hapo kando ya ziwa. Imeshikana na chuo yenu.
Hiyo pia mlimdansia.
Kirima alikuwa anakuja kuchangia, kulikuwa na mjengo. Sikumbuki kama ni workshop, nafikiria ni workshop.
Oh, okay, kuzi historia unda huo na kunganili mcheki. Na niko najua raya kai msee anafaa kuifanyisha the Sheng test. Unajua kuna vile unazapitia pale. Eh, alafu yone tu imeruka kidogo alafu tuke buda ngumi ni ikisema mbwekze huyu huni Masai gani huyu Masai yuko mbogi genje ama usikia tu imeitamadha Mokoro ama Montres ya najua hira ya
nimbo
ya nimbo
iliona amejump a foot
ya jo rezi ruka jo lakini najua
ito the hustle unajua as long as anaingiza kakitu mi naona tu wako tu sawa.
Okay, lakini be good at your hustling. At least ruka kidogo. Mimi mwenyewe si Masai lakini ukiniweka pale. You guy kana tafuta mwogo. You guy unga. You guy neza ruka mwaka. Yay! Mwenye lazima pale huo. Uchipati hile like. Alafu at least ufanya kale ka dance.
Hata kaya. Le. Before, hata akiruka kuna vile.
Kuna vile kichwa wangaye.
Yeah, una nini? Yeah. Alafu na
chapa sana. Momentum ni kama ako idling. Unacho kudile. Ile kama yandae jo.
Alafu na chapa some chant flani ile raha zinafikiria. Kuna vile, you know what you are doing.
Uwezi ruka for shit.
Yeah. Ile raha jo. Ilituangusha sana jo.
Yeah, anakatu ni kama alikuwa na hangover hivi. Vile nilimcheki. Hiyo ndio ile kumelala tu kwa bar.
Yeah.
Ilikuwa inaambia raya zingine kiacho liko kasi. Kiacho mniangalie na hivacha. Jira inakaa ni kile tolewa tu Nyeri Street. Nikamwona unaweza ruka kidogo. Unaweza ruka kidogo.
You're a good man.
Hey, hivyo tu. Sababu unajua ndao wale watu first wali notice vizuri. Ni mandao wenyewe.
Yeah.
Wali notice who see one of us. Because wanajua vile wanga hiyo kitu ni spiritual kwa wiga.
Alafu unajua kuna word moja ile tutumiagi hapa Kenya. Ile siku tutaanza kuitumia jo. Wanda huo ndio atakuwa the first one kuitumia. Black America kuna word fulani wanaipenda sana. Wanaipenda mpaka huu ni uthi jo. Inaitwa appropriation. So inakuwa gani cultural appropriation. Ni ile time unatumia culture kutengeneza dough and you never give back to the community you guy. And as you know it, Joroge and Degwa have been known to kuvaa kuvaile unajua hivyo kuvaile shuka na ku cultural appropriate now you don't give back to the culture
kwa
sisi ndio tunaga hiyo jo menye wajaka tunaga the only thing ni mkitumia urujire tukulukizaskara jalo the revolution shall not be televised but kuna kwa gana hiyo alafu nafikiria you can discover when ni Masai stroke Kalenjin kakinuka kwa sababu ukwe pale una ruka fake alafu raya fulani kwa huo si Masai shikeni yeye raza zonajua umeruka jume toka mbio
hige unaenda
raza zonakulizana is he Kalenjin or Masai umeishia kuishia lakini wacha pia tu remind wa say there are easier ways to win in life sindio
yeah,
yeah so saizi kama unataka ku win big make sure umeingia line bet sindio
njia line
yeah so line bet ni the best betting company jo ile unaweza bet nayo ukiwa hapa Kenya unajua kwa nini jo winnings zako jo zinakuja jo bila ushuru jo zinakuja zikiwa full
azikatwi
yeah, so unajua ile kitu happen hapa Kenya.
Yeah.
Unakaingizaga pale jo na potential winnings. Unakufa mmoja.
Possible more, wins.
Yeah, jo. Hizo inakuwa like unashindwa jo umeka umeka songovo odds ni 2 unajua hii ni tao 2 si ndio eh by the time joka nafika jo na chika kama ifika 570 alafu shadow tease hata ukiseti nini bet alafu isiende vizuri au kurudishia ndo yako kama imekatwa ushuru unajua hiyo
yeah
you get ushuru so mimi tunaambia wasee kama unataka history kama hizo ingia linebet.com leo alafu make sure umetumia promo code ya ekanene ubaki umepata hiyo ni inaitwa bonus 100% tax free
tax free
so linebet.com vile tumekuambia promo code ni ekanene alafu of course tunaendelea kuenjoy Easter. And Easter this time jo inakaiko dal kiasi. I think like one of the funniest things ilenishaona hii Easter ilikuwa kuna picha fulani jo Rael kwa imepost jo ilikuwa juu ya Yesu. Yesu amesulubiwa kwa msalaba. Alafu jo ilikuwa Yesu mweusi, alafu apart from mweusi jo alikuwa na kitambi. Alafu apart from kitambi alikuwa na spectacles. Jo nikashindwa huyu Yesu. First of all iko unfit.
Akaa Judas.
Hala. Alafu apart from kwa unfit na kuwa na high cholesterol. Pia haoni mbele. Na shindo jo, unajua ni Yesu ataki seti wa kumsalaba, anza kuongea with the two thieves. Anashindo nani anaongea kuzaidi
yote. Yeye anafaa kutetea dhambi zetu.
Yeah, yeah. So, hii Easter mmekuwa up to what you got? Yeah.
Mimi nilijua ni Easter on the day we are recording this ilikuwa ilianza like jana yake.
Yeah, yeah.
Sikuwa najua you got.
Yeah.
Yeah, mimi napata
mama. Sio ni mtu wa church.
Mimi napata tu group zimeniambia good.
Yeah.
Kuingia pale ndio naona haya by the way.
Yeah. Good Friday.
Good Friday. Also good about it.
Yeah.
Yeah, but kama kauka you guy. Wasiwa na your vibe.
Jua, yeah, kuna vile kama kauka jo.
Yeah. Tunakumbuka hata tukiwa watu wao mkifunga for Easter holidays. Wasiwa walikuwa na travel. Sai yes, mabarozi ko empty but ni wasiwa wako mtaani you guy.
Yeah.
Hakuna mse ametokelezea you guy.
Alafu najua imenikumbusha jo vile ilisemekana kwa kitabu takatifu. Yesu atakuja kama mwizi ndani ya usiku ama mwizi usikuni. Kuna jina kama usikuni?
Hakuna yule.
Usiku wa manane.
Jo. Hii game ni video
usikuni.
Yeye kuna nini kuna nini jo, skiza. Yeah. Kuna hii video imekuwa ikigo round. Yara ya jo iliingia kwa an electronic shop.
Yeah. Usikuni.
Oh. Yeah. Unajua ni siku gani? Siku ya Pasaka. Alafu ira ya jo iliingia ikiswing. Ni kama ilikuwa inajua Yesu alipepea kwa msalaba. Ikaachilia, ikadunda, ikagonga kichwa alafu ikamanyuri ya jo. So kile ilikuwa nashindwa. Sasa ukiamua kudu, you know, the same thing tumetoka kubonga jule Masai. Like at this thing, if you want to be a thug, nafikiria kuna
mtu nile,
ukue fit. Like kabla uingie, usema, nitaingia na roof. Lazima upige tizi, nikiingia na roof, nitafikaje. So kile neza advice raika ini, first of all, unaika mattress, unajua? So kiingia, unanguka kwa mattress, kule, okay, saa. Then, unaenda ukiridius.
Unatafuta athina mattress.
Yes, unaenda ukiridius. Alafu upige tizi time. Kidogo irajo ilianguka alafu nikai ligonga kichwa unajua vile sionaga kwa movie jo. Iligonga kichwa jo kwa glass jo. Alafu jo haraka ikakumbuka jo Jesus shall come as a thief in the night. So try to imagine the next day ingekuwa iko dead alafu the next day ule mtu akuje Hajo kifungua tu mlango na za mwanangu. Ni mimi Yesu Kristo. Nilikuja usiku kama mwizi. Shida ni niti ambulance. Shida je ira yeye mwa.
Amesahau kujiponya.
Sahau kujiponya. Yeah, cuz hata ingeiba angetokaje. Acha kile like, saa
angeza kupanda hivyo juu. And then ni kama pia alikuwa akote hii kiasi. Kama hizo rewa guys neighbors kiwa te you guy.
So, you guy Ian, what do you think about this dude and coming back as a thief in the night? Yes, one as a rude as a thief in the night kweli. Let's now tuangalie Kenya the 254. Yesu anaweza kuja kama mwizi.
Anaweza kuja but tusijue. Yeah, ama ikwetu alikamla tujuangi yuka. Jusaira ya raia ziko na pressure zingine yuka. Nikwambia raia ziko fit.
Yeah.
Insomnia. Squeeze mwizi wa usiku yuka. Akipati watu anonymous tip. Hata nilicheki. Nilicheki kwa news leo kuna raia zilipatia na anonymous tip. Kwa warehouse. Akasema hizo raia zinatengeza wako na ethanol.
Yeah.
Unajua how hard it is kujua ti mtungi kona ethanol you guy. Waso kona time you guy. So you guys say ati heaven imefunguka you guy. It's due light. Umecause disturbance usiku. Alafu nasema
sisi unajua heaven ikifunguka tunajua ni Yesu. Shida ni ile umekuja tu kama mwizi vizuri kabisa.
Breaking an entry.
Ile amejificha. Tumemmsikia kwa Central Bank.
Sasa hii ni kosho yu chekirada. Na ashangali other ways you can.
Cuz we try to imagine at what a Central Bank you get. Ian. Hajo Yesu lazima yanze na maskini wa paroki. Try to imagine Yesu amerudi na wakamwa iko nene. Chani anze na nyumba ya Francis King.
Mtumishi. Kwa
nini kuna sema haila luggage?
Ulikuwa unasema hiyo title yako ilikuwa apart from maskini.
Gani? Maskini wa paroki.
Ulikuwa na title kwa altar.
Oh, toto misa.
Toto misa. Asiye atakuja hivyo.
Ana hiyo.
Ndugu Francis. Ndugu Francis alikuwa toto misa. You guys know that. Toto misa kuna ngumi nyingine. Ngumi si toto.
Na miss.
Shida ni nini? Yesu anatandikwa na amefura mpaka unajua kule mtu tandikwa na fura mpaka raya ziwezi jua the original face. So you guys, Yesu akikuja kama mwizi, maana ndio survive hapa Kenya.
Inalingana you guys. Unajua kama ni hapa Kenya italingana ni mwizi sample gani. Akiwa ni mwizi wa kisiasa anaweza ponea.
Na
anaweza rudi heaven kama hajaguzwa. Lakini akiwa ni mwizi wa kuku you guy. Kabla explainieni Yesu. Kabla explainieni Yesu. You guy atakuwa na macho. Kabla sema ni mimi Yesu, kwani hamjasoma Biblia? Weza kuwa ai ungesema mapema. Sasa itakuwa namna gani Yesu? Umeanguka pande mbaya, unajua sasa area kama kwa slum you guy. Kuna raya mobs na zinashindwa tazipelekaje. So but akianguka kama mwizi mwana siasa ibedo ya country. Sioni kakimnukia. Hata tuwezi tukamjua. Hata hezi shikwa.
Akikuja kani?
Hezi bambwa. Akikuja kama mwizi. Unajasa tujui atakuja kama mwizi wa aina gani. Jisikuzi kuna wawizi wengi you guy.
But sasa ino manisha pia ni opportunity jo. Ya Yesu watonge nani. Kuenda kuiba usiku jo you guy. Jo. I shall come as a thief in the night.
You can unajua yeye naye atachekwa na yeye. Because yeye akusema anakuja kama thief.
Yeye alishafika. Yeye alishaji announce.
Yeah, he is. Unajua unatembeleaga kila mtu one by one. But I think kama Yesu anakuja as a thief in the night kuna countries atachagua jo. Tasema of course kina Saudi Arabia tuwezi dhubutu jo. Alafu one Africa jo Israel tantandika. Now after zile whips za 2000 years ago ataki your story tell.
Kwanza sahi.
Israel takuja na 9 by 9. Iko hapo John chapter 9 verse 8. Alafu
because hata akaingia wale watu wanaweza mvamia kwanza ni mapasi hicho. Unajua sasa hivi umeivisha ministry yako yote. Alafu sikie ati boss amefika.
Ati tunafunga kazi.
Haiwezi. Gailo vilo
kama wanazusha about property yao ati sijui inataka kuchukuliwa na serikali. Alafu waambiwe like hapana achana nayo. Twende niko na nyingine pale juu.
Siko nimefikiria hivi. Yesu amekuja za thief in the night. Alafu akamwa let me steal from my house aka the church. Alafu jo ikweni church ya pastor Nganga jo.
Are you going Nganga na mmalizi hapo? Nganga na mmalizi hapo hapo.
Kuna kama mtu kaligia hapo akajiita Yesu.
Mmalizi. Unajua Biblia unaniambia Yesu kitu gani? Anaweza malizana naye hapo. Anaweza malizana kwa railway huko nyuma. Ndio kutea church zaidi nyingine ni railway. Ni mwana hiyo chiyo rae takagi watu alai. Junia zangu kwa redwe.
Alafu shida ni nini pia. Ni Yesu jwa dako mekuja na donkey. Hile rae kuna range. Wajina kwa kuna range. Haichekagi. Kuna Vogue. Chapote mendi kwa supercharged. Nama supercharged na kwa kani ni sport. Mitoka na kadonki kako hile rae kuna. I think that's another way.
Yeah.
Like ukienda kuiba usiku, make sure tu umefunga ka donkey hapo nje, alafu uingie. Mimi ni Yesu. Likuja na punda.
Nimepark.
because kikuja kawaida. Ndio ya
parking.
Kanaweza enda vibaya tu. Kanaweza enda vibaya. But of course tuna hope wasome wamefurahia Easter. Cuz Easter ime the only thing wanaandika watu wamesota this time.
Kuna yeah, na nani hii gava imetu si ndio tumesulubiwa hii Easter you can. Tuko kwa msalaba, you can't get out.
Yeah.
You can't get out you guy. Kuna kitu tunafanya.
Mm.
Tuhi kusonga, unatrai kata, unajua unapanga budget. Mm. Unajua kitu mbaya ni watu hiyo wamefunga, wamefunga chuo.
Mm.
Sasa unajua budget imeongezeka times 4.
Yeah.
Stima you got.
Mm.
Yeah. Stima ndio. Unajua saa hii makeja mob za Kenya wapikangi lunch.
Oh.
Yeah. Sasa unajua lazima account for lunch juu.
Mm.
Yeah? Mm. Yeah, raia za Kenya ziliamini. Hata ni kujiambia.
Yeah. Yeah.
You get the last time niliona hapo ukakaa mkaniambia ti have lunch.
Mm. Yeye anajua jo.
Eh.
Lunch na kwa by the way.
Mm. Lunch mnapikanga sapa kibao.
Mm.
Alafu ina ileta baki.
Yeah.
Mm. Na extend.
Ka extension ka
kesho. Yeah. Yeah. Kuzime nikumbusha jo hapa Afrika.
Mm.
Si wengi wetu tunafanya hiyo intermittent fasting.
Mm.
Na tifanyagi jo tunataka jo.
Unajua?
Mm. Inakuwa hivyo kuzo unapata like a lot of families. Dishi kiyoko kwa meza, inaisha. Alafu najua kuna fridge, you guys. Hakuna microwave. So mkilala ni mpaka asubuhi hiyo. Yeah. So you guys najua hizo. Yeah. Sembe inaweka kwa meza. Mnaanza kuangaliana.
You guys inakuwa ni third world war. Kwanza ikikuwa ni zile familia, unapataga maboys ni kama wasita.
Yeah, yeah.
You guys. Ikiekelewa kwa meza kama mmoja hajafika home na jinakuwa gani huo.
Yeah, inakuwa gani hivyo.
Yo hata bakishiwa.
Yeah.
Ita anafiki enda hii. And then I come. Kuna raya nikuwa najua kama hizo. Nisha kupigia story ya hizo raya.
Yeah.
Nazikuwa raya tisa jo.
Damn.
Either is finest jo. Team ya rugby. Kuna raya moja likuwa naitwa Mwas jo. Wacha toa na wao kwa keja ya mabati. Wakaingia kwa jirani jo higa.
Josembe.
Hey, jo. Mm. Alikaa mjo kapata ndio wamemaliza. Wana lamba lips.
Hey.
Hey, alafu walikuwa wamepika na pork jo. Na pork ilikuwa ipatikani hiyo. Acha ulizio raha ingine. Wapi yangu. Raha imelala kwa kiti.
Yeah.
You guys walianza kuona na wao. Because hazi nilikuwa ikienda imeenda. Hizo ni zile familia kakienda.
Hei kalikuwa kanaenda. Hei
kakienda kameenda. So ilikuwa kabla ya kelewe kwa meza. Hei kumuagi.
Kabla wanzi.
Hei alafu sandi inakatakatwa. So vile umesema ni ukweli yuga. Familia mob.
Yeah, yeah.
Hata kama ni mchele. Inagawanisho kwa sahani. Zote zinajaa.
Yes, ndio. Because even hizo ndio zile families inabidingi. Like the parent ana pakua chakula hivi. Yeah. Kwanza hata imenikumbusha juu like back in the days juu tushaenda kuona auntie yetu fulani. Alikuwa na stay hizo masaa. Hizo siku tulikuwa tunazitaga. Hiyo side kwa tunaitaga Gaylord you guy. Sijui kwa nini kwa tunaita hivyo.
Okay.
No Didi you guy.
No
Didi.
No
Didi area. Ukitoka nini? Ukitoka yeah, ukitoka City Mortuary.
Yeah.
Acheki.
Mm-hmm.
So hiyo area ukitoka City Mortuary hizo ma places hiko ukipanda hivyo Ngong Road kuna place kwenye inaitwa Gaylord, but this specifically I don't think ilikuwa Gaylord, but ilikuwa hizo sasa area ukiwa Ngong Road hii ni place gani ukienda masaidza kabla ufike Prestige hiyo area inaitwa ni Kilimani ama
I don't know ukipita tu Nairobi Baptist hapo between
hiyo pati yote ni Kilimani
I think inaitwa Gaylord.
Okay.
Mimi nasi andu rise nitaka tu Ngong Road.
Tushaishia kwa huwa anti yetu jo.
Yeah.
Viga ya shale tajo osobuko. Unajua osobuko. Eh, osobuko inakuwa kana ile nyama iko juu afu hapo katikati jo ni kaboni. Unajua tunashindwa like yani ulienda unanunua nyama gani hii inakuja na mfupa. They are organized. Unajua like poverty waga serious. Unaenda gajo kwa ndaka kwenyewe alafu nashindwa alafu sasa on top of that amepakua vitu tu unaenda unajiwekea wewe mwenyewe unajua umezoea kwa poverty ile mother huja alikuwa anakana as account jo iko nyama 1 2 3 ja 1 2 3 ja 1 2 mnawekewa alafu mnawekewa kwa supu jo alafu sasa ni same so you get poverty umeisha ile place ile ni eat as much as you can. Poverty imekutraumatize mpaka hata ukuli. Shall notice.
Yeah.
Unafika hapo ukupia ukorada uko like wataona nikikula. semi ni maskini kuzira yao wewe unasema jo ushaienda ukakula kwa hiyo raiki tupatia story kwa watu ikakula nini but mimi nakumbuka hiyo ilikuwa na hiyo trauma you guys like poverty is traumatizing
you poverty ni traumatizing kabisa 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 because mi bado mpaka wa leo niko na ile tabia ya kubakisha nyama yani jai ni aja nastukia gani nimekula sukuma and then nimetuweka kando pia watu wangu ndio na wako hivyo nikauliza nani aliwafunza hii tabia ile onara yazi na kula sukuma rei na ngangana na sukuma
kiaeke
anaziweka kando ju
hii raya sasa ina ni therapy
so mi ufanya the opposite na tukienda place tuseme buffet tushaenda buffets na nyinyi mno jamuanza na ile ya mwisho kwa sababu ile nini dish ya mwisho ni inakuanga na the proteins huku ingine inakufanya usikue na tamaa mingi ya kutumia the expensive stuff
yeah
so mimi attack from behind
kwa manyama
hivi
na
nikianza nikianza on the plate mwanza na ile expensive juu. Juna zambua emergency.
Racha. Mira haya cheza ovyo. Mimi nafikiria ni Mr. Dira haya. Nafikiria most probably Ian you stay kwa zile neighborhoods, neighbors visit neighbors. So jaka neighbors visit neighbors unataka by time mira haya inafika.
Ninapata
joko tu ndani ya uko tu kwa sukuma.
You guy before my home.
Serikali ya Ruto siku hizi.
Mnalock mlango.
Na inezabidi. Na hakuna nini.
Sikata na sio si kitu.
Lakini siku hizi majirani wanaelewa. You guy, raiki kutembelea. You guy watu wanaelewa tu.
Yeah.
Nakwambia chakula ni ya familia pekee yake, unaambia si hata unaona sufuria ndio hiyo hapo mzee. Si unaona ndio sufuria hapo. Sasa tutakupatia chakula kutoka wapi? You guy na raia zinakula tu. Unajua kitambo raia zilikuwa zinaficha.
Yeah.
Watu wanaacha kusosi kwanza, wanangojea kama ni mgeni wa madha anamalizana na madha, kama ni mgeni wa buda anamalizana. Siku hizi raia zinakula. Baka raia sio inakula inakwambia umeona hiyo uchumi vile imekuwa mbaya. Ai. Chumi mekua mbaya sana. Na rei naelewa.
Yeah. Alafu sikuzi unajowezi toa excuse ya news. Uja kitambo ngekuja, nimekuja kuwa na habari. Sikuzi meambia rei hivyo na kuambia, acha ni kununulia bundles. Zile za 1 hour. One hour ni 1 GB.
Tuende
bo. Kia pale tu. Inafungulia. Inapotia joki wana citizen tayari. Jena kambia, enda ujipangi.
Sikuzi hata hakuna karibu. Yuga.
Yeah.
Sikuzi ukifungua mlango na tuatu kicho yuga. Mnamaliza naye hapo nje.
You know, it's serious kabisa. Sababu nakumbuka, nilikuwa nimeenda kubai sukuma juzi yuga. Sukuma, na uja sukuma zinakuanga fresh Nairobi. 24/7. Nikapata jo zimehoha jo. Nikolizo mae nikamwambia staki hizo. Niliziangalia nikaona hizi zinakaa kiraya. Ndio mada kaanza kumtolea story. Sasa hata siku hizi sukuma zinabaki na zilikuwa zibaki Nikashindwa tena ni aje ni kiraya hivyo.
Okay.
So pia hawa mada pia wanakapitia. Because zile vitu wanauza zikibaki na jozo haribika. Nyanya na manini.
Na kama ifikaje tu hiyo level. Kama ifikaje mpaka kaenda. Because ukitaka kujua uchumi ni mbaya. Nileta mpaka the friends of the president. Wanamua, you know what, it's time to start committing crime and not just normal crime. Kujua crime ya mapolitician na kwa corruption, ile tu like public funds. Kiyono ka majuzi tukibonga jia vile Fernandez Barasa, alienda hapa ameshikwa kiwa ndethe. Alafu atukua shua joka ni echesa. You guy ni echesa.
Yonde alicheza hiyo ngozi.
Echesa ndi alicheza hii ndi. Like kifika level, mbaka raya kama hii kwa like, mwakumka ile... footage ya akiwa kwa mchawi ilete. Let's see if this dude can give us something. Lakini pia ukitisha do utaitishaje 200 million. Unajua 200 million is a lot of money.
Yeah.
At least ongeisha ile ya 2 million.
Salikuwa si Yesu wa mchezo UK.
Akaleta mchezo kwa game. Rail leta mchezo kwa game.
Lakini walifanywa mzae mbaya.
But hii rayo unajua saizi Easter imekula Easter ndani jo. Unajua hivyo?
Walitupua ndani?
Ya, litupua ndani.
Guy jo wacha tupua ndani jo. Wakajua haga ya governor jo online, you guy. Haibambi.
Mkia fadhali haga jo. Haliweka nyeti jo.
Ya, kuna nyeti. Unajua rasa ukicheki ya mwanaume. Ama ni, unajua unaweza tell. alikuwa amefunika other things, unaona?
Yeah.
Then rasa ya mwanaume inakuanga imeanikwa since utotoni. Unaona tukijana tu wanaume. Hata tukioshwa tunaambanga tu tukimbie.
Tutembee
mpaka. Hiyo ndio towel. Unajua towel ni upepo. Kichakata lap turudi.
Nakumbuka
gari. So ila ilikuwa tulionyeshwa na lingaji.
Lakini manzi ya chesa jo si fiti.
Yeah.
Si fiti. Unajua kuonesha mwanaume mwingine sehemu zake za siri. You guy unajua size hajatembea mahali popote in peace.
You guy unatembea tu. Sinatembea kulikuwa na baridi
siku. Ukocha akienda kuomba kura.
Giga naomba tu. Raiza Afrika tunaheshimu heshima.
You guy uko ocha hezi omba. Uko uluyani uko.
Lakini you guy acha nikuulize hii. Kwa sasa choice ni hiyo. Kende kubwa ama wallet kubwa hii. Chagua moja you guy.
Kende kubwa wallet. Yeah. Wallet.
Sisi haitatembea tu. Yeah. Wallet ndio makende. Ndio. Wallet ndio.
Unajua pia ukiona na kende kubwa bila wallet utakosa mtu wa kupea. Because mademo ataona, I risk it for this guy na ana kitu
Yezi. Itakuwa nini hicho. But raha za Kenya jo, alafu unajua pia kuna history kuna bonga juu yake jo Friday. You get this history.
Gani yo?
Kuna raha jo zimekuwa zikiiba Nairobi na fair.
Ulichekia. Niliona catapult you guy. Nikashindwa wanaibaje. Wanagonga mtu nayo because unajua fair.
You guys see mtu hicho. Seemed.
Juu ukipigwa fair mzuri ya magoti you guy unajiona kacha. You guy ukiekwa ya magoti pate kneecap vizuri.
Eh. Eh unizatulia.
You guy unakaa tu chini. Fair ni hatari.
Ni window jo za gari jo. Hizi raha jo hazijali umefanya kazi miaka mingi. Yeah, you guy umechukulia ka inaitwa Volvo XC90 jo. Yeah. It's the safest car in the world. Rai mekuja jo na mawe. Kachilia kakapasuka mara kwanza ujakata.
Yeah.
Inachukua ingine.
Juu hizi ni za mawe. Nakumbuka tukizi make sisi tukawa toi. Kunaeka copper wires.
Unaikunja hivi.
Unaikunja. Vipi umedu hivyo?
Yeah. Kwa dangerous.
It's only dangerous.
Hizo ni serious.
So hizi ni... Yo ni mawe sasa.
Hey, kwa mawe cho. Alafu ni squad ya mtu nne cho. Atiraya tatu sina operate, alafu kuna demi kwa ndani.
So wanavunja kio and then wanaingia.
Yeah, wanaingia kwa ndai. Alafu sasa kuna demi, demi anakufuata. Sasa si wewe ndio mwenye ndai. Anakufuata ndio kipizi la yana rada. So lazima ameingia, anakuja. Then sniper alafu zinaishia. So ndio kwa nauliza ira inaitwa Ian. Is that robbery with violence? Kama amevunja gari. Gaya unapigia ni robbery with violence.
Iyo ni robbery with violence.
Kwa nini?
Si wamepiga gari.
Kwa nini gari kwa na maisha?
Hii gaya, gari jo yuko na maisha jo. Raya zinapenda gari kuliko bibi. Hapo inje?
Yeah, najua
kuna raya inapenda gari kuliko bibi jo.
Yeah. Mm.
Kuna maka raya ukatu kwa gari zinakataka kuingia kijani.
Yeah,
raya zinakujaga ziku. Nyumba ina raha, wacha nikae tu kwa gari yangu kiraya. So, ukivunja gari you guy, umemvunja roho kabisa.
You guy, that sounded personal, you guy.
You guy ni personal. Simi nikuwa nakakwa ndaye, you guy.
The wing road.
Yeah, the wing road, you guy. Lakwa the wing road ikona boot bigi, uneza lala uko nyuma.
Yeah,
hiyo ni personal kabisa. So, gari ya mtu kuguza, najue na kwa gani shida. Unajua madame sijui vile wanachukulia magari. Sijui kama wako na relationship na magari kama maboy. Lakini kama gari ni ya mwanaume, you guy kanaweza nuka. Kanaweza nuka juu ukiona mali ndai zimekuwa zimepakiwa mingi. Kuna ploti mali kama paipu. Wene mali kama paipu kuna ploti refu and then kuna magari chini. Ukitaka kujua wasee wanapenda magari. Moja ilie tu alam. Ugeona na gavichwa kama hine zimedoa.
Raya ziko rada.
Raya ziko rada. Kwanza hapa umo. Raya zimeka magari mahali penye. Mkoko zinapita. Nini zinapita. So kila alami na trigger vichwa kwa balkon.
Yes,
kila alami. Zinatua vichwa kwa balkoni and then unatuna wamerudi. Ziyo wako bandai zitaibiwa.
Kia iso wansema. Kara hayo uko kwa ile harakati
ya kushiriki kwa
mapenzi na boy inabidi uwadho kwa
hai
Kijo angalie.
The other head.
Unapata Raena cheza na gari yako. Eh, nitamaliza na wewe.
Lakini usi ni place risk yani kwa nini? Kuna area hata ukiomoka. Kama eh, utalala wewe.
Watu wako na mandae umo kwa maploti. Zimepanga na hapo chini mandae kaa 10. Na hiyo plot nyingine pia ndae kaa 10. Watu wako na so any alarm ina trigger hata watu huyu unaona wamechungulia. Eh, baba gari yako inalia. Eh, unaona mzee ametokea. Hana mnelia namna gani?
Yeah, lazima uelewe tu. Unajua gari Kenya inakuaga. Like ni hii kitu waga tumeiweka pale juu kabisa. Mm-hmm. So yeah, mm-hmm. Lazima uogope jo. Like itaanza kuonekana kwa matatu then. Yeah, unajua raza Kenya zitakagi hiyo story. Unaonekana kwa matri jo unapata raya fulani na kutolea za ovyo. Like buda jo. Yeah, hizi ndio raundi zako. Kwa like ni gani tena hizi jo. Yeah, but yeah, before tuendelee, wacha tu pay some bills.
In sports. Sports with Lime Bets.
Tukiendelea, one of the stories lately trend during this Easter period ilikuwa ile time kabi wa Jesus. Kuna vile walifanya face reveal ya mtoi wao. Mm-hmm. Then the next day kabi wa Jesus alikuwa amekaa chini na wife wake. Alafu kulikuwa na kamera imewashwa. Mm-hmm. Alafu jo kabi wa Jesus asijua alikuwa anabonga juu ya nini, but the next thing I remember is this dude got emotional, you get. Mm-hmm. Akaanza kulia. Mm-hmm. Alafu nikashindwa, I've known these dudes for long, you get. Mm-hmm. Rapture and Ian, I've known you dudes, I've never seen you dudes emotional. Mm-hmm. Like dude, mm-hmm. Say wanajua umeamua tu kulia jo.
Mm-hmm. You get kuna machozi yangu toka very inakuanga connected na yawning.
Mm-hmm. Yeah, yeah.
Oh. Wow.
Mm.
So ni kayoni mbaya you guy. Mm. Na vile uneza to.
Yeah, yeah.
Na maybe zile time maybe wasio kuona niona hapa kwa camera. Cuz there's some things mimi nikicheka machozi tatoka.
Oh, hiyo. Kuna tears of joy.
Yeah, yeah, exactly. Mm.
Na tears of joy, you niza sema mimi nakumbuka mob kabisa. Hata December 16th ira hiyo kwa stage nilicheka mpaka machozi kali.
Yeah. Mm.
Lakini tears of pain, you guys, naweza kumbuka specific moments. You guys always kudanganya the last time nililia. Mm. Machozi katoka
kububujikwa.
Ni burial day ya bro. Mm. You guy. Kwanza hiyo siku you guy nimekuwa tu rada. Imagine. Sura ime.
Yeah.
You guy hakuna machozi.
Wangeteku.
Yeah, wangeteku. Macho gumu. You guy uma. Siku ubaya lakini. Siku kama una feel the same. Kabi wa Jesus.
Hala mi nikuwa tu hivyo. Kuna mzali kama kaniambia. Hali tap tu hivyo. Siku kama hivyo. Mm. I think hapa hata size squeeze ukiliguza hapa. Mm. Jike iko collected na tears.
Mm. Yeah, yeah.
Jinlisikia tu ta ta.
Yeah. Yeah. Wanna take like cuz a man's tears have to have a certain level of preciousness.
Meaning.
Cuz ira ya juu inaitwa nani? Usha notice ira inaitwa kabiwa Jesus. Mm. Vila lilia juu mtoi ku reveal sura mtoi. Kachuna. Kwa nini kuna makende kweli? Mm. Kwa sababu kwa nini sikulia? Mimi yuko napenda mtoi wangu. Yeah. Nina jua mnapenda watu wenyu. Mm. Lakini kwa sababu jua mkulia, at face reveal uliona ira ya siku ya kwanza.
Unless huko around.
Yeah, jo. Lakini ira hii tu waza ovyo. Unasema how could believe what was happening?
Eh, jo, ulikuwa hindi ira analia nini? Jo kitu analia, najaribu kuangalia ni nini analia. Ni sura mtu yako na sura mbaya manini. Hizo kwa labda mtu yako na sura mbaya baka kwa oh baby, wait. Wait baby. Tuoneshe mtoto kwa dunia. Unajua kuna sura mtu anaweza kuwa nayo.
Mm.
Mkireveal you guy. Mm. Watu waseme nye you have revealed.
Eh, that's a reveal.
Eh, reveal. Eh, reveal sura.
Eh, lakini pia ulitoa za ovyo ati ira hili toka. Kusu you notice hiyo haiku inatoka machozi. Kuna lia iko na wail. Iko ina wail.
hakuatoka kwa machozi mpaka akatoka kwa stage akatoka kwa hiyo kiti you guy akaenda kutafuta ndimu you guy kujipuliza kwa macho alafu akarudi babe have you revealed this wewe kwambia babe no reveal it now unajua kuna vile Azina alikuwa na act ukiangalia tu alikuwa na act na iraya haikosi wagatembea na kitungu lazima wagatembea na kitungu kwa mfuko
Azia anafaa kuanza kutembea nayo
anafaa kuanza kutembea nayo
hakukuwa na tia
hakuwa na tia kabua Jesus jo invest kwa vitungu jo vitungu haziongezwa bei at least avocado tunasema imeonge
kama kale karob
kitungu kitungu hii ya
machozi machozi tabubujika
ukiingiza kwa nini mfuko and then uvunja vunja and then so ujipanguze oh baby akitoa tu hivi zitakuwa ni kama so popra at least unajua tutaamini hiyo tutaamini tukiona machozi
like kitu moja tuna respect the hustle like kabiwa Jesus keep doing your thing lakini there is no need to cry like we are men najua like let's not take away from nini like unajua a man's tears have to be special. Haziwezi kuwa tu ni kitu tunapatiana for free. Like any ju- a random Tuesday uko tu pale unalia. No, dude.
Yeah.
Alafu, this is another thing. This is a whole production, sindio? Inamaanisha you could have removed kama si kama ni real, si fake, mungekata hiyo part. Ungekuwa like he got emotional. This is not live TV. Let's remove this part. You can go now watch. There's something I was watching to your actors. Alafu kuna nini, a casting director alisema, if there's an acting scene and the actor actually cries, they don't get the job. Naturally, as human beings, every time you get a chance to cry, you try your hold best back. Not to cry. Yeah. You get to the in the time, 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 better to call it correct. Okay, so sasa tuangalie sura ya mtu.
Ama ni araya ingine.
Sina na shida.
Unajua?
Unajua? Unajua unaweza reveal. Face unajua atakai jo.
Kwa sio tu. Iraya si ya.
Kuna ule mnaweza reveal. Watu waanze hapana. Mbona anafanana na jirani bana? Mereveal ndio lakini afanani na nyinyi unajua. Kuna vile mereveal na afanani na nyinyi. So hatuwezi tukajua bati ni mzuri vile wamereveal sura ya mtoi. At least wamemcheki niliona baka billboard wameweka. Wamejitolea. Unajua hiyo mtu
kuna billboard.
Kuna baka billboard. Kuna baka billboard you guys. But sasa tunajua ni watu wali waliingiana kwa ma corporate so labda kuna raya zimecheza ma billboard zikawaekea billboard niliona moja ambako wanatembea hapo na katoi Kenya ni kademu wanakaambia baby ndio ule pale
kwa zuna check hiyo ni nini ukiangalia video ya kabiwa Jesus unatizini raya jo iko like corporate jo ime line pockets za raya mpaka machozi itoki jo unajua sisi unajua si iga yone jo tuamue ku fake you guys on za fake ukatu pale tuko like I have to come guys. If you see the weekend update as Toshi.
You get to nazirai you guys. Yeah, tunaokotwa.
Yesu Kristo.
You guys hata si kulia. Wewe una wail.
Una wail. Lakini ile raya jo inakumbuka au? Inaenda kulia hivi na kumka. Inaambia na wife 1 million has just reflected in the above. Hata machozi ndio ziko. Hatupendagi ujinga. The only reason you're coming out is joy, not some fake nini.
Juu machozi ile kulia kutoa machozi ya mwanaume. Hata sauti itokagi. Unajua hivyo? Machozi ndo katu peke yake. mi nakumbuka you guy kuna time nilibambwa nikapelekwa cell you guy machozi zinatoka mwambie ofisa mnanitendea hivi na mi si jambazi ofisa mnaniweka mahali pa majambazi you guy jo
na kutaka kujua
you guy hakutaka kujua you guy baka hizo raya zilikuwa cell ingia huko ndani wewe niko hey ngoja nijitetee bwana so
mbajuli ni bamba jo niliko through the comments jo kuna raya moja ilitoa zaoi ati vilo msana lia jo hizi jo alidinya kuzake gei raya ilitoa hiyo jo nikashinda
kwa hivyo raya imedinya kuzo ifai kulia ama yaje
You know, the, your lowest moment you get.
Oh, your lowest moment.
Yeah, you go, you let him have work with that. alafu hiyo time hiyo bado alafu ile jela ile jitetea gaji hati iko imeokoka by hiyo time
so inaokota
yeah so sasa
but kuzo
kama raya haijokoka yuko allowed kufanya hivyo mimi ndio nimekuwa an atheist you guy for the past 20 years so pia mimi kuna bako tuna scandal yani my cousins wangu nimekuwa nikilala nao sijaokoka sijaokoka bwana alafu kana ninukia kabisa sasa ndio nalia kweli hey guys ila hiyo lakini I think respect a man's tears a man's tears should just
na na alikuwa na njaa gani hiyo ya kula kuzo unajua kuna kuna taki ingine. Mtu anaweza kula kuzoro, anaweza kula mnyama.
Eh, kai. Hii raya upendaga kwenda bistiani.
Like direct.
You go direct. Yeah.
Hii ni raya. Uwezi ukaiaka karibu na vitu kaa toto yusi gai.
Eh, kai. Ya toto si toto.
Eh, hey, toto si toto yu gai.
Hapa njua tu ni hard sana kupata ka toto is underage. Yeah, the last shit lives for 200 years.
Kama tuchwani. Yeah. Yeah. Kako kako prime.
Yeah, kako prime. Kana mtolea zile za I saw your great grandfather na hakunifanya hivi.
Yeah.
Lakini jionea you guy kama jionea.
Lakini kaa ni wanyama. Now you've been faking crying, you guy. You've been trying to do the crocodile tears, you guy. So you should just go to the real animal, crocodile. Crocodile conan.
Mzee mamba.
Yeah, mzee mamba.
You guy mzee mamba yezi karibiwa. Kuna wanyama wale, hawezi wakaribia you guy. Unaenda kuikula, hiyo ndio inakukula you guy. Haicheki na wewe.
But niliona hiyo thumbnail ya kabiwa Jesus niko na joy. They missed an opportunity, you guy. So chiki ni kabiwa Jesus, you guy. Fukuna ndiko tu hapo Jesus wept.
Jesus weeps again.
Hallelujah. But naweza taka kujua like the whole production behind vile walikaa chini wakakama up na hii idea like what was the whatever like you guy like,
actually Lia. Kama walikaa chini wakakama up na hii idea inaweza kuwa threatening sana. Juu inakani kama hii dude ni kama ilipulio script. I don't think crying ilikuwa.
Yeah. Okay. Cuz mimi naweza kumbuka like mtu kama wife. Wife unajua the first time umeona tears zangu za pain you guy. Ni hiyo time ya bro. Ni 8 years later you guy. That's the first time umeona. Kuna time nishailia gaji huko mbele huko like nikiwa bado dating you guy. Lakini pia nikifikiria juu nilikuwa juu tag rock tu. Unajua life imekuta ndika juu. Afika dem kama kutoleza ovyo kata watu. Wanti kama ile dance. You get that after
like substance coming out.
Yeah, unashindwa ni gani hizi but afterwards you gain kwa tag. Hey, ile like a flatag rock you become a tag you guy. The rock goes. The first time yali onaga tears zangu. Na mimi kwa nishona zake. Because ni dem. Dem anafaa ku. Because you the same set. Dem angelia ingekuwa headlines. They will say like it's not news when the dog bites man. It's only news when the man bites the dog.
I love shino tuzikuwa mwanaume after ulie tuseme juu ya shida fulani. Ile ridiki utakuwa nayo baada.
Yeah.
Watu watakutana.
Sasa ndio ilikuwa fanya ulie. Uko like sasa you guys live open up. I was at a bad place. Yeah.
Alafu najua mimi. Ikabiwa Jesus anafikiria. Unajua WhatsApp ya mnanga toxic masculinity kai yetu. Unajua jaka inakuwa the next level you get.
You get.
Mimi nafikiria hii yetu. Hata nimelia hivyo kwa TV alafu mpata na kamja gorinya waenda ulie huko. Unalia kama msichana, unalia kama ni mtu kona kuma alafu nakuja hapa. Hiyo jenga hapa bwana. Nitakugonga ulie kweli. Like, you central dudes. You're getting away with a lot of shit. You get what happens to a man tears you get.
Lakini pia dem pia mimi nishalia you guy. Mtoto mtoto alipelekwa pangani kwa baa. Hiyo time ilikuwa around kitu kama 24.
Yeah, love you.
Nitaje pelekwa
pangani hiyo. Nilikuwa na date Sunday. Alafu sasa sato kuna rai kando leo na ngoja nini? Toto na bayi wate ipango unangoja. guy nikauliza wapi? Nikaambwa Disneyland, kuna bali kwenye tu. Nikaambia uko shua. Nikapiga raya yangu. Inaitwa Sydney ya mlango. Nikaambia nataka nikutume hapo pango.
Uangalie.
Eh, uangalie.
Tell me the truth. Don't spare me.
Yugera eka niambia jo. Eka niambia kuna buda fulani hapo. Ndiyo demu peke yake kwa meza. Nikamwambia ndiyo demu peke yake kwa meza. Hakuna mademu wengine.
Ni coordinated attack.
Ay. Yugera ili ni uma. Because alikuwa ameniingiza box kabisa. Niambia Sunday ni mimi na wewe. Yugera nilikuwa nimeenda baka nimebuy Jaco wadhi.
Na hiyo ilikuwa wewe? Your time unapata.
Ni kwa around 24 hapo.
No, your time unasikia kwa peke yake kwa meza.
Nini? Asilikuwa ni saa 2 usiku.
Sindra
yangu iliko. Alikuwa mpelekwa saa 2 mafte sasa bado wako huko baka usi. Wako huko baka usiku.
Sasa so, ulikuwa wa nursing.
Saa hata hakutokea. Nili machungu ilinishika sikumuuliza na hakutokea.
Wapo ipata tena.
Na nilikuta naye after 1 week. Nikamwambia ni saa vile ulinidu hivyo. Wewe endelea kapango.
Yeah. Yes. This dude is a bitch. You got to love Joe.
Ulikuwa
Zi Joe.
Eh, najua gayo.
Na nilikuwa nimekimbizana naye mwezi mzima.
Take.
One full month.
Hakuna anga uchungu kama. Dema kukataye jona ujamdinya. Kwa hiki? Ukiangalia miro kwa usoro mwana mwae.
Wapi vitungu.
Alafu na jile rae liko mpeleka. Yuge ni rae ya welding jo. Maka nikawambiura nifanya aje hivo.
Rae ya kuchoro.
Nene na umse wa welding jo. Pango.
Kiasiki rae. Kati rae ya kuchoro. Na sasa ina kuchomea.
You guy nilipitaga kwa hiyo raha jo. Hiyo raha welding.
Ulipita kwake?
Yes, nilienda kuimulika jo. Nilikuwa ka beach mbali, make sure nimeenda kumwangalia jo. Nikapata vaa goggles za black you guy. Come check in kona hiyo raha ndio imenirusha mtu.
I need to work harder.
Hey, you guys do
this is a joke protect much.
Yeah. Afu mimi nikumbusha sisi pia like tusiseme hatuwezi lia karibu na watu wetu yuga. Kuzipia unajua pia sisi uzapata jo umeshikilia mtoi wako jo umemuhug jo unalia watu unashindwa why is he crying. Kumbe jo mtoi ametoka kukuonyesha the new fee structure hivi.
Adua mana guonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili atigi lugha ya kimombo nyako baby nikikuona nafurahia nataka kukupenda kama gorma.